Money's
Wayne.
They came on the board.
Bueno.
Tango time, Wayne. Tango check. Wayne. So kuona te kupanga zose. Tango time, Wayne. Tango check. Wayne. So kuona te kupanga zose. This isn't a zose. Wayne. Tango time, Wayne. Is this in the sauce?
Is this in the sauce?
Wait. Yeah. Tango time, wait. Plan A, ndiyo panga dollar sauce. Plan B, ndi plan A, kuyika kame. Kuyitela sauce fasa zinya pete. Mwana champion, kazo na pame. Kulinkazo hapo, njali hapo, kuzide kesa deni hapo. Looks ya bon, shape ya bon, kuziveka so set ya bon. Tango time wet, ndaiso vakale hona kakurate. Cheka mukola magoti ndi kuwait. Standing on a bin a zebra says a tan. Is this in the sauce?
This is in the sauce.
Wait. Tango time wet. Is this in the sauce?
This is in the sauce.
Hip hop inadiwa nango bwela nzoziwa na izusa kwako falesa kuziwa lili debe kupawa ndi akiwa bifi ndinatesa mafano sanadiwa haso yoziwa big boss la Greek Ross mabebi anu alipa flow la cheap cross gati dilu ili bedola a hit pose I double K ka sauce like meatballs. Tango timer. Moto kupazi zose designer. Mfana wa mostries haso tinango saina. Kazi ngati sali wozi wa soli pa line now.
Is this in the sauce?
Is this in the sauce?
Wait. Tango time work. Is this in the sauce?
Is this in the sauce?
Wait. Tango time work.